sakiraɓe hettiniɓe min balni on ɗo mbawɗon tadile mali fo e maggal muɗum on jarama sanne heɗade heƴuji amen joyiɗi dow coronavirus min garan min dokka haala yimɓele landotoɓe dogotore en ɓeɗo dogotore en garan jaabo dow hen
si on ne prend garde on va voir
soni en rentaki kabaru guɓalna balla ñom o wara e meɗa egal wawi nawude hono guɓɓe tati ardiɗi ɗi nden oɗo hani fani tinnade e sériyaji rentorɗe ɗi eno yawiri ƴewtade ƴiƴam muɗum e sawrede fanda amen yo yiide ñalawma mo ñaw walla faynukko soni ñalawma muɗum wari e meɗen e dow sériyaji oms ɗi e holi tan wiide jaati ñaw o timmi gawe nga ka fode nden kay imadaraji ɗin hani jugtitede
les groupes sanguins
tamasifa ƴiƴam neɗɗo no wawi latade sababu heɓugol no yawiri ñaw covid-19 wakkati jono kay karol waɗakar dow kabaru muɗum holtinde wiide hakkika sifa ƴiƴam nalato sababu hewtagol ñaw coronavirus banggal muɗum kay imuji gaɗaɗe ne hani juktitade yalla famon heeɓe e kabaru muɗum
allo docteur est ce que c'est vrai que les gonga
yimbele heɓe ñaw covid-19 li ko ƴaɓɓiɓe hasidinaka ikkede cili ɗiɗi
quand on prend les recommandations
so notique wi fedde oms holtama wiide so ñaw covid o nanguima pikkirma arande mo gatta o lebbi jeego kanɗa domde tafo fade maɗa wadde
neɗɗo samtana ɗo ñaw covid-19 tama omo wawi pikkede cili ɗiɗi waccin kuteji foof yiyaka hen
non y a pas d'effet
torda fou goɗɗo wala hen fay so ñaw covid-19 wona wori nangudema yimɓe fa heewi fou wontoon jaatiɓe ñaw covid-19 o nangi maɓe anda saabi ɓe gaɗa e test ɓe pikkaki ɓuuri fou ɓe leyɗe to test o fanɗi nato pikkir o fanɗi eɗum wawi latal sababu jaati hokkude calɗi maɗa lekki mbawɗo haɓude ñaw covid o so a pikkike pikkir o koyɗe ɗiɗi
neɗɗo ana hani ɓonnade masque sini ana waɗa haro calɗina
on fuu oɗo andi wiide wona wajiɓe juuɗe moɗon wattude masque o ɗum hasindina neɗɗo dogowo ana hasindini e hendu warnogol makko masque one ana wawi hadde mo heɓude hendu ndi o hasindini muɗum so tawi ni ñaw o woye ma nokku to jaata to yimɓe ana heewi ɗum ka wajiɓe a watta masque o saabi so a ɓattike yimɓe woɓɓe tawi a wala masque o aɗa wawi waddude e ñaw o
on jarama sanne heɗade heƴuji amen tinne tabe ɗati ɗi dogotoro en gondi e haalande on ñalawma hande o fa nde noon kohe moɗon no ñaw coronavirus o wori